Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. I tau, I tau, I rungara, hei tangata, hai ora mō, ga me kato o te wenua. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. I tau, I tau, I rungara, hei tangata.